boy J. Yeah. Easy Sunday, baada ya chachi na iwaza Monday. Chusha izo stress, it's a happy Sunday. Tupe tunafast, tunasema amen. Yeah, fanya tuwe pes baba. Fanya tuwe pes mara miya saba baba. Fanya meet cast, sina was. Stanziwe blessed, ni wapige tu matais. J to the force bana. J to the force, bona mwana sana. Chiza tu ma step, piga tu ma step. Wana bounce kila step, dari kodi tunatap. Gospel rap, ini gospel chap. Gospel rights, gospel lights. We give the fight, darkest night. In Jesus name, tunaiona lights. Tunaiona lights every day. Tunaifanya ivi every way. Maniga wana kunja kill day. Mungu ana bless, tuna pray. Ntani tuna bay, ntani tuna enjoy. It's okay J. Niwe most boss kama frate. Tajiri mapesa ni akamate. Kaba engo zote ngolo kante. Maisha popote tupe mkate. Pesa tukamate, pesa zitufate. Bishe zisi freezy. Mtani tuwe busy. Mtani tuwe busy.
It's all my God. Never give up.